exclusive from ZambianJams.com.
Real smoke. Yo. Yeah.
It's the incomparable Simwala Levels.
I'm a road sign. Shut up. Babrantin.
Dina conduct and pundi lila bus. Start as a foot and pundi lila bus. As long as ina pesa koyo gula koma bans. Dina conduct and pundi lila bus. Dina conduct and pundi lila bus. Start as a foot and pundi lila bus. As long as ina pesa koyo gula koma bans. Dina conduct and pundi lila bus.
Ushe ba mayo. Ushe mudea. Kabo ba dat. Kabo she na boba dea. If you ba conductor, I wait while it's too sana. Utrushi won sobu.
Vitu vikavuta magwada kona pans. Na sakila sakila na speza na mnyans. Na peza wa kungole na bapasa na makash. Jine kondakta ni pundi lila bus. Dungu ni kapeza ni seve la family. Chenzi kasalani ya kagelo ka emili. Amai ya kapumsa ni mulungu achipasa.
Javuti kama ningi chino taka pumpupuka ya.
Jine kondakta ni pundi lila bus. Start as a foot ya ni pundi lila bus. As long as ina peza koyo gula koma bans. Jine kondakta ni pundi lila bus. Jine kondakta ni pundi lila bus. Start as a foot ya ni pundi lila bus.
As long as ina peza koyo gula koma bans. Jine kondakta ni pundi lila bus.
Ushe ba mayo. Ushe mudea, kabo ba dat, kabo she na boba dea. If you ba conductor, I wait while it's too low sana. Utrushi won sobu, bulenga kyo sefi. Na ene mfayo kuba konga nga badia. Pajopo mwita badia, baba badia. Ni mafuto, ya mene ya malengeza. Wakangi wapunzi la waspeza mustation.
Na buko ruchiru, ndi punzi jila basi. Bama zilu 5, mpange kwe ya mabanzi. Kashibu mbele kuda adinsa la. But one day, na ene nkikada. Umumu ine mwanzi shaba fya shibanzi. Ikwe bako nda kufuvengi tuwa disuga sana. Nidesa fyo mwine ewa ishiba fyosi. But one day na inenki kala kumukaka.
It's the incomparable Simwala Levels.
Royalty, Smoker, Young J, Mike Jones, Man Lava, J, Commander Moff, Loyo 6, Ada, Machid, Watch Shan, Chilu Bees, Ben Benu Bepandola, 21.